baila, baila. Muriendo tria. Danza racuco malito.
Baby, ukisema you love me, mintajibu I love you too. Na ukisema you need me, mintasema I need you too.
Na mimi ukinimisi, pia nitahisi, nitakupa kisi, kwani sina jinsi.
Sawa, mimi na wewe sawa, twende wote sawa, le, sawa le.
Manza baby, baila, 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 baila. Makopa inti, baila.
Zaidi yao
hilo nakubali,
nisi abisho ila na mrembo mkali kuzidi wao,
kuzidi wao.
Baby umewazidi, baby jigambe, baby umewazidi, baby jigambe.
Dawa ya wambea wache onge, mwisho walale
mwaka wakorome,
wenye kuvimba wabibe wapasuke, situtawale
na watu kombe.
Baby umewazidi, baby jigambe, baby.
Burundi Kigali, baila, 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 baila. Zanzibar, baila. Prominent boy, Sif Said Al Mukhir, Omani, baila. Woo!
Kitu tunafanana, hatupendi kutofautiana, ndo maana tunapendana. Tukidance tunadance yani eh. Check shia, zungusha, slide kidogo, kushoto, kulia, kata, malizia. Mapenzi ni ya wawili, msipende kuingilia, ni bora mkatulia eh. Kutuaribia yani eh. Kata, zungusha, ringishia.